exclusive from pickwack.com.
Ichichena, can I call my name? Yebo yebo. Sky Dollars in the building. Na shy CEO. Do
Shayo, Dido the rapper.
Yeah.
Na chevere na chombaka. 247
OG.
Get your wish even.
I got Phileas.
Into the day that you know, Kupua, but they did that he wines. Much more vest to Kuvena third round. In a little Adomutima, Funa for you move around. Kati teje na kwe dishirwa lilwa da sound. Ukufara kwa ma headset ni mfwede kuita. Pamote tindikare ndeya kui kweta. Yati vengile mohaf na papaba sede kota. Sabirwa na mafans enga kore wakota. Ichi chena na utirisha. 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 Paka punda bati voko na ipusha. Chabasa domu kali vati rivala isosha. Kuma evidence mwena kuma buzz ndia isusha. Bale ipusha waita wakwata fear. Utilepu kama bati umfika fila. Voko joveni nani ukuti transpire. Sevele neni nebo kumude mpada nyaka. Mi amumi sondi challenge parwanti. Amu tuki lezi ndeti la pave na dance. Nga deti deti shara niza endo fusa pike. Semunga ni peze na ngula muni sapike. Ichi chena na utirisha. Ichi chena na utirisha. Ichi chena na utirisha. Ichi chena na utirisha. Atirila mo. Ichi chena na utirisha. Nga na upula mo. Ichi chena na utirisha. Kamba kwa muma. Ichi chena na utirisha. Nuse mungo mkayu. Ichi chena na utirisha.
Ichi chena.
Ito vila
OG.
Ay.
Muti tilo mureba. Ichi chena na utirisha. Mune kodyo kodyo. Chiri kwa dadi dadi. Vashpule ture kwa noturo. Fani tapsa kebo na chilachi na utirisha. Muri na dondo muri fima ni mbule kungusha. Fani pesa. Na ikulaunda apoli lauda. Kwa dibe fi iwe nga chari la bonse lauda. Kwa mba fio kupena peno kutoloka toloka na madancing. Kesta waishi ba bada pena no na chansi. Padwa ndi ndiri muleba aze futi orija. Kwa dabale mivepa ichi chena tete chako foja. Bazule saka mate kini kobola. Mapelele tema bonfwe nangu kini kobora. Kobora, kobora. Can I call my name? Ichi chena. Sky Dollars in the building. Ichi chena. Icho skili na chevede nacho. Ichi, ichevede nacho, chevede nacho.
Ichi chena na utirisha.
Ati shy.
Ichi chena na utirisha.
Ichi chena.
Ichi chena na utirisha. Ichi chena na utirisha. Ichi chena na utirisha. Ukusharile. Ichi chena na utirisha. Nise polenj. Ichi chena na utirisha. Ushatia kuda nchiu. Ichi chena na utirisha. Seven in my number. Gemo Emba in my team ya kalamba. Yeah. Sky Dollars in the building. Get you this even.
Yeah.
Baby.
Elonga nindu bani shini hashtag G. Lungu mulu wafu dem dem customer. Wamu neni wamu neni. Manager Sky B. OG. Do it.
Do it. It was the Pasha
Shai Si
Shayo
Shamu Kwelo Kwe Shi. It's Dot on this one.
Pickwock.com.